Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi, naho mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ku mbuga za Facebook, YouTube, X na Instagram ni Radio yacu VOA, naho waishatu Radio yacu VOA.com ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose. Muri studio ya karindwi muzijwi rya Amerika, Engineer Patrick ari ku buhanga bw'ibyuma, Nadia Taha ari ku bugenzuzi bwa gahunda, naho ijwi mwumva kuri mikro ni rya Jeffrey Mutagoma. Umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Rwanda kuvejo tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu, leta izahagarika inyunganizi ya amafaranga 35% ku ijana yatangaga ku bagenzi batega imodoka rusange. Bivuga ko umugenzi azajya yishyurira igiciro cyose cy'urugendo. Biteganijwe ko kubera impinduka ibiciro bishobora kwiyongera hagati y'amafaranga ya 40 na 50% ku ijana y'amafaranga yarasanzwe atangwa. Leta iravuga ko bikozwe mu rwego rwo kunoza imirimo yo gutwara abagenzi. Nyuma mu kanya gatoya turaza kubafungurira mikro mutubwire uko mwakiriye iyi mpinduka n'ibyiza mubona izabazanira cyangwa se imbogamizi muyibonamo. Ariko ndagira ngo nakire umutumirwa wacu w'uyu munsi, ni Bwana Joseph Akuzumuremyi, umwanditsi mukuru akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru Umuryango. Uyu munyamakuru akaba yarakurikiye hafi iby'iki kibazo ku nzego zose. Bwana Akuzumuremyi, kaza mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Ndabashuje nanjye cyane.
Reka tubanze tugushimire ko watuboneye umwanya wo kuganira natwe kuri iyi ngingo mumaze iminsi ukurikiranira aho ngaho mu Rwanda. Mu gutangira rero, nagira ngo utubwire iki gikorwa gitangire ejo ukirebeye mu jisho ry'umunyamakuru kirangana iki?
Navuga ko kiremereye ariko nanone cyari ngombwa, kuko uburyo transport yari ihagaze leta yasaga n'ihetse ku mugongo ariko nabo ikawuheka nabi. Urumva abikorera bari bafite ikibazo cy'imikorere, kuko iriya nkunganire ntabwo yabonekeraga igihe leta yatangaga, ariko n'ubundi ugasanga isa n'igoye. Ntibonekera igihe mu buryo bubiri. Hari uburyo bwa mikoro leta yashoboraga kutahita iyabona, rimwe na rimwe bafataga bariya ba transitoro, ariko nanone akabo n'uburyo nyine amafaranga ya leta adatangwa gutyo gusa, inzira zose zinyuramo ngo aboneke cyangwa se mu gihe kinini. Abikorera rero mu buryo bwo gutanga serivisi bagiye koroherwa, kuko serivisi batanze bagiye bayishyuye, ishobora kubona impinduka mu gutanga serivisi muri transitoro. Aho ni ku ruhande rumwe, ariko ku ruhande rw'abagenzi bo biracyagoye, kuko urumva n'igiciro cyiyongereyeho, kandi simpamya ko mu buzima bwabo bwa buri munsi rwari kigiye kwiyongeraho. Nta mpinduka igiye kubaho ku mishahara, nta mpinduka igiye kubaho ku byo abantu binjiza cyangwa se kuri serivisi bari basanzwe batanga. Rero aho niho bishobora kugorana, ariko nanone ubwo navuga ko bigiye kuba nko muri guma guma mbere yo guhaguruka muri guma mu rugo yo guhaguruka mu rugo kaje banze kabitekerezaho kabiri uko igiciro kigiye kwiyongera mu buryo umuntu utega mu buryo bworeje nta buzi ibihumbi umukozi woroheje utega mu buryo navuga bwa buri munsi hari amafaranga yo hari hagati y'ibihumbi 15 byibuze na 60 aziyongeraho ku giciro cy'urugendo yagendaga urumva rero biracagoye
naho sinzi niba waba ufite ikigereranyo rusange cy'abantu bishobora kuzagira ingaruka ndavuga abagenzi ariko
hafi ya bose
ariko
buri mugenzi wese utega bizamugiraho ingaruka igiciro yategeragaho leta yavanye 35% ku ijana ariko nk'uko wabivuga rero by'uburyo igiciro cyiyongereye kiri hagati ya 40% na 60% mu buryo bwo kwiyongera
mukanya wari uvuze ngo abikorera bajyaga babona amafaranga mu buryo wenda habayemo ibintu byo gutinda ariko wa wundi ati agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru hanyuma uti noneho bagiye kuzajya bayabona mu buryo bwihuse ariko ejo bundi numvise minisitiri w'ibikorwa remezo avuga ko hari amabisi 200 leta yaguze ndetse ku ijana yamaze kuhagera niwumva ko noneho ya mbehe yarirwagamo n'umuntu umwe yagiye gusangirwa na babiri
leta ntago zira bisi yazanye ari izayo zira bisi yazanye abikorera nibo bazazikorera ziri ijana zahawe kampani zigeze muri 5 binyuze mu nguzanyo batse muri BRD niba nibuka neza kuri miliyari 15 miliyari 15 niba nibuka neza
izo ntabwo zirimo ya yandi 30 babarimo
15 oya ntabwo iyo ngiyo na urumva ziriya modoka retse uburyo yaziguze uribuka mu mushyikirano w'umwaka washize atari uyu nguyu mu nama y'umushyikirano minisitiri wa leta muri minisitiri yavuze ko leta igiye kuzana bisi 100 tegezara na tinge zagombaga kuza kwa gatanu ariko mu buryo bwo kuzizana nabwo icyo gihe ntabwo byasobanukaga neza uburyo zizakoreshwa zinahageze zo bundi rero zahageze mbere y'uko undi mushyikirano uba nko mu kwa mbere niba nibuka neza zihageze bisaba ko bashaka abikorera bazikoresha ntabwo ari bisi leta izakoresha ahubwo ishishikariza abikorera kuza bakuzuza ibisabwa bakajya noneho bakazihabwa bakajya kuzikoresha ari abatinguye ubusa ndetse bazigura mu buryo bwa bisi urumva rero nabyo navuga ko ni uburyo buziguye kuko leta ubusanzwe ntabwo yagombye kuba ariho igura bisi aho naho ni ikindi kibazo cyarimo mu buryo bwo kuzigura kuko abikorera niba badashobora kujya kugura imodoka ni uko batabonaga inyungu muri kaka ari kuba ni uko babonaga ko nta zindi modoka bashobora kuzana mu kazi kabo ka buri munsi kuko n'izihari zirafite ikibazo cy'ikibazo cya ya nkunganire itarabonetse ubu rero ikiriho birasaba gukurikirana cyane bikareba koko niba n'izihari nazo zunguka uko nk'iyi fazi ihombye nayo izi bisi 300 leta yaguze yazihaye abantu zihombye ntabwo nzuzaba ingwate kuko za kampani zizakutabona imitungo yo kwishyura cyane ko bisi uko igenda igishira byasabaga rero inyigo y'abahanga cyane mbona ko rimwe na rimwe hari igihe byatanze igisubizo kuri politiki kuko cyari tekiniki
nshingiye kuri icyo ushorejeho leta iravuga ko ibi byose bikozwe mu rwego rwo kunoza imirimo yo gutwara abagenzi wowe nk'umunyamakuru cyangwa nk'umusesenguzi urabona iyi mirimo iri buze kunoga
oya ubundi izi bisi ikibazo gihari ntabwo ari icy'imodoka n'icyaho imodoka zinyura mu bihugu byabashije gukemura ikibazo cya transport imodoka zitwaye abantu ziba zifite imihanda yazo yihariye muri Kigali imihoro izi bisi zizanyuramo irazwi amasaha abagenzi batega yegeranye cyane navuga ya masaha abantu batega ari benshi mu gitondo bajya ku kazi na nimugoroba bataha ayo masaha n'ubundi abari mu zabo n'abari mu izi zisanzwe zitwara abagenzi rusange bose baba bajyanira Nukufuga biroro sheko imodo kaza wanu kujitika avo mirongi tatu zirima wanu watajeze mirongi ne zishora kuima bise shanu nzira zishora kubanga mira mungira bise nyeze mure shanu zirima wanu mirongi nguunga wanu wafi maganda kutinongi tatu pero uvurje chache mute na agombo nako uvurje uvanza hari hake ne wama bise nyeshi uzana bise nyeshi nuhuni zidatimi handa zinyuramo yego bagenzi bazaje babazicayemo ariko nubundi batageze iyo bajye cyari kubanza hari gutekerezwa uburyo izihari zihabye inzira yazo yihari reti kivanamo muri nkunganire umuntu agatega yahise cyo kuvana nkunganire ko ndabisinyiza na se uko kugira ngo wemerere abantu nkunganire batazayibona cyangwa bazayibona mu buryo bundi cyangwa ntibayibone mu buryo bw'amafaranga ukabaha amavuta kandi ndabakeneye amafaranga yo kugura spare parts n'ibikoresho byaje cyari kibazo ariko uburyo cyakemuwe ntabwo ari cyo gisubizo cyari gihari kuko n'ubu kirakomeza kibeho harakomeza habe jam birakomeza ziburaho zinyura abantu barakomeza bicare mu modoka ariko nta nzira yo kugira ikindi cya kabiri uko udashishikariza abantu ku giti cyabo kutagenda mu modoka zabo bwite niko gutwara abantu rusange bihomba ishyu ziramutse zifite aho zinyura ni ukuvuga zikagendera neza ku masaha ku gihe abantu ku giti cyabo bagendaga n'izabo babicikaho baziparika ubwo harimo inyungu yo kudahumanya ikirere harimo inyungu y'uko abantu bagerera ku kazi igihe harimo n'inyungu y'uko abantu bahendukirwa ariko hakabamo n'inyungu ko igiteranyo rusange cy'abantu batega uko baba benshi n'igiciro cy'itike kigenda kigabanuka bivuga ngo aba bafite amabisi bose ntabwo bisi zabo zibyara umusaruro ukurikije ubushobozi bwazo bwo kubyara umusaruro bwa buri munsi biterwa n'uko abantu bagenda mu zabo bwite inshuro nyinshi bakazenguruka zirimo ubusa cyane cyane ko wibuka ko batishyura ibicuruzwa amashuri bishyurirwa abagenzi batwaye urumva ko zizenguruka zirimo ubusa zizengurukana n'izirimo abantu ku giti cyabo kiracyari ikibazo n'ubundi nabo bashobora gukorera mu gihombo nubwo nkunganire yavuyeho nubwo itike yazamuye hagombyeho kubaho ko izi nzira z'ibisi zisanzwe bisi zitwara abantu zihabwa imihanda yazo mu masaha ya n'aya abantu bagatega n'abantu bagashishikarizwa kuzigendamo kuko ziri kugendera ku gihe zinarushije noneho iz'abantu ku giti cyabo noneho hakongerwa n'umubare utegerezwa uzahita wiyongera w'abatega byungurana za bisi abaziguze kuko buri bisi izaba ibyara umusaruro unakubye uwo yashobora kuba yabyara ariko sofa ubu ngubu hashobora kuba n'igihombo kandi n'ibindi kibazo ntigikemuke
twagerageje gushaka bamwe mu bayobozi bashinzwe ibyo kugira ngo bagire icyo batubwira muri kiganiro ntabwo biradukundira ndizera ko wenda biri buze kwemera ariko se nshingiye ku buryo bisobanuye mu buryo umuntu yumva ko bwumvikana kandi bufite umurongo usobanutse kuki ibyo bintu uvuga byabaye ikibazo kuki leta itabikora muri ubwo buryo mwe nk'abanyamakuru ndabizi ko muherutse kubaza ibyo bibazo mugatangamo n'ibitekerezo bababwiye gute
urumva harimo icyo nagira ngo ntacyabajijwemo ahanini ariko iyo urebye abantu ku giti cyabo bagenda mu modoka zabo nabo bafite imbaraga ubwo rero n'imbaraga ziba zitezanye rero ubwo wenda abayobozi bashobora kuraga bahise turakora ku bantu ku giti cyabo bagendaga mu zabo kuko nabo hari imbaraga bafite hari akazi bakora hari ibyo binjiza ibyo bakora hari ibyo binjiza kimwe n'abatega ubu igisigaye ni ukuzareba umusaruro uzava muri ibi ariko ku bwanjye ikibazo cyari kugendera rimwe abatega bakitangira abadatega no kubitangira nibyo byari n'inyungu kuko egisperiyanse y'ibihugu bibamo iyo gahunda ibamo ni uko abantu ahubwo bikundira iya rusange kuruta uko bagenda mu zabo bwite aribyo biba bihendura mbona rero ko n'undi murongo ni urugendo rwo kugenda bakemura ikibazo cya transport ibi bidakunze bisizere ko bazajya no kuri iyo nzu n'ubundi kumenya impamvu yenda bahitamo gukoresha iyo ngiyo kukongera bisi aho kugira ngo bateganye aho ziri n'izari zihari zinyura igihe cy'ubuyobozi bwazagisobanura
umwe mu bategetsi aherutse kugereranyije igikorwa kizabejo nko gukura amafaranga mu mufuka w'umuntu umwe ukayashyira mu wundi muntu. Icyo cyemezo kireba abakoresha imodoka rusange, urabona abafite izabo ku giti cyabo waruvuze hariya haruguru, hari icyo kibabwiye?
Ufano dukoresha abayobozi. Ni hano dukoresha abayobozi, ntidukoresha abategetsi.
Byose ni kimwe, ariko kuko umuyobozi yubahiriza itegeko. Ntabwo nta muyobozi ubaho utagira itegeko, buriya ni abategetsi. Ariko reka twubahirize
wabisobanuraga. Ubundi iyo leta ivuze icyo bita nkunganire, ubundi bitanditse, n'ubundi ni amafaranga y'abaturage. Ahubwo ikibazo, kuki leta ishobora gufata amafaranga yari bujye mu mashuri? Kuki leta ishobora gufata amafaranga yari bujye mu mirire y'abana mu kurwanya imirire mibi? Kuki leta yari gufata amafaranga yenda yari bujye mu bikorwa by'ubuvuzi ikayashyira mu gutegera abantu bagiye mu bikorwa byagombye kuba bibyara amafaranga yo kubateza? Nta kibazo kiri. Impamvu amafaranga leta itanze n'ubundi bibazwa n'ibindi bikorwa, ibyo igiye gukora amafaranga yayashoraga mu kunganira abantu ngo batege, ariko n'ubundi ibyo ayo mafaranga agiye gukora ni ibikorwa bireba ba bantu, mu kongera imihanda, mu kongera amavuriro, mu kongera amashuri, bitewe n'aho yenda uko bije bihagaze cyangwa aho bazayarosesinga. Ariko ubwo ikiba gisigaye ni ya bije ya wa muntu, icyari kiriho, icyari cyaratumye leta yunganira umuntu mu kuva mu rugo ngo ajye ku kazi cyangwa ajye gusura abantu cyangwa ajye mu bikorwa by'ibinini binini, cyavuyeho? Oya, ntikirava. Ko turacyari mu ngaruka za Covid, hari amakampani zagiye zihomba, hari kampani zitariyubaka, hari uburyo bw'imishahara butariyubaka, hari umushahara fatizo utarajyaho ngo umuntu amenye niba umuntu uri kunkoresha afite itegeko rimutegeka yagomba kumpemba atajya mu murumvikana, wakwanga agahamagara undi. So rero mbona ko ibyo leta yakoze nabikubwiye ko genda bishyigikiye, amafaranga ashobora kujya mu bindi, ahubwo abantu uburyo bwo gutega bwabo bagategaho biri ngombwa, ariko nanone na leta igafasha abantu igashyiraho uburyo bwimbitse bwo kuvuga amaboko y'umuntu icyo yakoze yagihembewe. Naho ikibazo kikiri ubundi, urebye abantu bari mu mirimo isanzwe, yaba imirimo mito mitoya, yaba mu kazi kari forumere na kare forumere, hagombye kubaho uburyo bwo kurinda umurimo w'umuntu. Muri leta hariho amategeko abigenga, ntabwo akurikana muri leta isubonye, ariko bari muri tize kandi bagenda baba benshi, nabo yaba ari abacuruza mu bucuruzi bworoheje, haracyari mu buryo bwo gukoresha abantu no kubahemba mu buryo budatsimakiwe bukurikira. Nicyo cyagombye kuvaho. Naho ubundi ntabwo mbona impamvu leta yagombye gushyira amafaranga mu gutegera abantu bagiye mu bikorwa byagombye kuba bibyara amafaranga, byagombye kuba byitegeka uko bibona.
Ariko mu by'ukuri umuntu ku giti cye wifite imodoka ye nta ari buhurire n'iki cyemezo, ni ukucyumva bugane?
Ni ukucyumva muri radiyo.
Radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Reka noneho twambuke tujye ku mirongo ya telefone, twakire uwa mbere mu banywanyi b'Ijwi ry'Amerika witwa Benjamin. Ikaze mu kiganiro muri Sanga, aho uherereye, igitekerezo cyawe. Ariko telefone yawe irimo rusaku, gerageza ujye ahantu hatuje.
Ego,
ngaho tubwira aho uherereye n'igitekerezo cyawe.
Barukunyumva?
Ego.
Nitwa Nivis Benjamin, uyu mu mujyi wa Kigali. Mu karere ka Kicukiro. Igitekerezo cyanjye kuri iyo ngingo. Ntabwo bakagombye kuzamura transiporo muri ubwo buryo hatari hazamuka umushahara fatizo w'umukozi, kubera ko abantu benshi batega imodoka bahembwa amafaranga make, ku buryo nibakuramo ya transiporo bagashyiraho n'ay'ubuzima bwa buri munsi, bizasanga bibaremereye ku buryo bazasigara nta na kimwe basigaranye. bari kubanza mbere yo kuzamura iyo mishahara bakabanza bakaganira n'abaturage bakareba ubuzima rusange barimo. Abantu benshi ntabwo aribo bafite imodoka zabo ku giti cyabo, ahubwo abenshi batega n'abantu usanga ari rubanda rusa ari nk'aho rubanda rugufi. Ku gitekerezo cyanjye numva icyo cyemezo mu gihe cyakubahirizwa n'ubundi kizubahirizwa ejo, numva barazareba ko bazamuye ibiciro by'ingendo ariko bakazamura n'umushahara fatizo w'umukozi.
Urakoze cyane Benjamin.
Igitekerezo cyanjye.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza.
Namwe murakoze.
Joseph rero, mbere yuko tukugarukaho, wumvise ko wari wavuze ingingo ebyiri z'ingenzi, uvuga ibikorwa remezo, gukora imihanda ikwiriye, uvuga no gushishikariza abantu kwitabira kugenda mu modoka rusange aho kwitwara imodoka zabo. None Benjamin yongeyeho kongera imishahara, kubanza kongera imishahara y'abakozi. Reka mbere yuko tugarukaho ngo utubwire uko ubona wenda ibyo bintu aho bishya bisigira, reka tubanze tujye kwa Emmanuel Kamirindi ikaza mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze.
Uherereye he igitekerezo cyangwa ikibazo?
Herereye muri Kenya. Ngo ikibazo mfite nashaka kubaza umutumire, none iryo duzwa ry'ibiciro byo kwiyunguruza ni irihe terambere by'ukuri rizozanira u Rwanda muri rusange? Ama nkabaza nkongera nkamubaza ni iyo ngingo ntimubona yuko izohava ituma abantu bahora biyunguruza ku bwinshi bagabanuka? Tubaze kwanje n'utwo nakuba mutumire.
Ndagira ngo nkwibutsa yuko umutumirwa ari umusesenguzi wigenga, atari umukozi wa leta cyangwa atavugira leta, ashobora kukubwira uko abibona ku giti cye, ariko amagambo ari buvuge ntabwo ari buze kuba ahagarariye ubutegetsi cyangwa se inzego z'ubuyobozi bw'u Rwanda.
Ariko naho nyine nta kibazo, na nubwo ayanyishura ataho yegamiye ntashobora gutahura.
Urakoze cyane Emmanuel, umunsi mwiza aho ngaho muri Kenya.
Watwese
Bwana Joseph Hakuzumuremyi, rero urabumvise abatumire abanywanyi bijwi rya Amerika ba mbere babiri. Benjamin hari ikintu avuze cyo kongera umushahara ku bakozi, icyo urabona ari ikintu cyavuba ha?
Ubundi kongera ikibazo ubu kiri mu bakozi nuko nta mushahara fatizo uhari. Uhari nuwo muri 78. Urumva rero kiracyari ikibazo ku bakozi bato bakeze. Gusa nanone mu bihugu nk'ibi bikirambagiza abashoramari, yashyizeho umushahara fatizo abashoramari bose, bamwe na bamwe hari abaza batwitse ibirenge, bigabanya uburyo abantu babona akazi, bigabanya uburyo abantu bagira experience y'akazi, kuko ntabwo washyiraho kugira ngo ni nacyo cyatumye leta bigendamo biguru ntege ni gahunda urebye uva kushyiraho umushahara fatizo bita abashoramari baza bigendamo gakeya. Nibyo bihugu mubibamo ngira ngo niyo mpamvu abashoramari baho abenshi inganda zimwe na zimwe zagiye bazimurira muri Aziya, aho kubona abakozi byoroshye, kubona n'uburyo bwo gukora byoroshye. Kiracyari ikintu rero leta ikwiriye nanone kwiga ikareba. Ariko jya ikintu kimbabaza cyane, nta nubwo ari ntabwo ari umushahara fatizo, ahubwo akazi karinzwe gute ku muntu ku kigero cyose aho ari? Umukoresha ashobora kuzinduka mu gitondo akakwirukana, ashobora kuzinduka mu gitondo akagukata, ashobora kuzinduka mu gitondo akakwambura ntaguhenda, ashobora kuzinduka mu gitondo ugasanga uhamaze nta gaciro cyahawe ugenda wongezwa. Ubundi ibyo ni nabyo biremereye cyane, kuko niyo habaho umushahara fatizo tutarubahiriza icyo ngicyo biracyagoye. Muri leta bakoze urutonde rw'imirimo yayo, bakora n'urutonde rw'ibisabwuje yijemo ariko nanone bagira n'ibyo agenerwa n'uburyo agenda azamuka mu ntego mu bikora rero ntabwo ibyo biraba abona rimwe na rimwe ko biterwa n'uko experience nke bakozi kuba ari mu murimo muri rusange ko niba ukeneye umukozi wo mu rugo aza yujuje ibiki ntibirabaho nk'uko muri leta bagira nyine akazi kanaka n'ibisabwuje kugakora n'ibyo azagenerwa muri rero muri public sector birasaba ko leta igira icyo ikorera aba bakozi bakorera mu bigo byigenga n'abantu ku giti cyabo niba itanashyizeho umushahara fatizo byibuze nikurikirana uburyo babayeho kondisiyo babamo n'imibereho yabo n'imikorere yabo numva icyo hari igisubizo gishobora gutanga ku buryo hagize n'ikizamuka gutya transport yazamuka sosiyete abakozi bakoreragamo zikaba zakwirengera igiciro cy'iryo zamuka mu gihe zitabongeze umusaruro icyo gishobora gukoreka cyane 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 kuko abakozi baba bagiye kubyarira za sosiyete imbaraga ku kindi uriya muvandimwe wo muri Kenya arabaza ati ntibizagabanya ingendo ntibizagabanya abagenda ntabwo ariko mbibona hari ibintu buriya byongera igiciro mu bijyanye n'iyenda muri ekonomi hari ibintu byongera igiciro abantu bakabicikaho ukaba tugiye guhagarika kugurira ibintu ariko hari n'ibindi byongera igiciro byanze bikunze ikagurwa kuko ni ibintu abantu bakeneye umunsi ku wundi ntabwo twagira uburyo buzamutse cyane abantu bakorera mu rugo ntabwo twagira uburyo buzamutse cyane abantu bashobora kwicara mu rugo akazi kabo bagakorera cyangwa se n'uburyo bw'inama nyinshi bazashaka guhurira ari abantu benshi so gutega bizakomeza bibeho kandi umubare w'abatega uzakomeza wiyongera igiciro cyose uko cyaremera kose kizaremerera abantu ahubwo ngo igisigaye ababishinzwe bashobora gukora inyigo yo kureba igiciro cyagize impakiti ingana gute ku bantu naho kuvuga igihombo cyangwa se inyungu irimo kuzamura ibiciro nahoze nkivuga kare ko ziriya sosiyete zikora ubucuruzi bwa transport noneho zishobora guhumeka kuko nkunganire ntiyabonekeraga igihe cyangwa rimwe na rimwe ikaza itari n'amafaranga bigatuma bisi zabo izitezi ziragikoresha no gutanga serivisi bakayitanga neza icyo gihe byibuze abantu bakaba bagiye no kwishyura serivisi bahabwa ikindi ni uko gufata igice kimwe cy'abantu akaba ari bo leta ishyiraho nkunganire cy'abatega kandi amafaranga yari kujya mu bindi nabyo agakora ahubwo abantu bagashaka uburyo cya giciro urugendo rwawe ugiyemo koko ruba rufite umusaruro ungana n'ibyo uri buwutange ni ukuvuga guhaguruka mu rugo ukabitekerezaho kabiri ibyo byose rero nyine ni ibibazo bikiza ariko bimwe navugaga ko leta uko izagenda ica intege abantu kugenda mu zabo yagombye kuba ari politiki ikurikizeho kugira ngo abatega babe benshi n'urugendo ruzorohe
reka ku murongo wa telefoni nanone dufiteho abantu babiri dufiteho Marcel tukagirana nta kiruta imana duhere kuri Marcel ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo Marcel okay ubanza Marcel adashoboye kuboneka reka twakire nta kiruta imana
yego ndabumva neza
uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo
mbereye Kicukiro mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali ikibazo naje kwibaza ni uko ibiciro ugereranyije n'uko byari biri na nkunganire leta yavugaga yashyiragamo ihwanye na 35% ni uko hari aho usanga n'ubundi yazamuye ahubwo bikava kuri 35% ahubwo bikagera kuri 35% kakarenga byaje ugasanga ntabwo yakuyemo yanyu ya nkunganire yari yashyiragamo ahubwo yanazamuye
izamura yongera nkunganire cyangwa izamura ibiciro
izamura ibiciro tuvuge n'urugero nk'ahantu hagenderwaga 4500 ugasanga hahise haba 2700 yishyize mu ijanisha usanga mu by'ukuri atari ya nkunganire yateruyemo, sinzi wenda hari icyo baba bagendeyeho, ariko usanga ko hari aho byagiye bizamuka cyane bikarenga ya nkunganire yashyiragamo. Icyo rero bishobora kubyara uko byagenda kose ingendo zo ziragabanuka, kuko ntabwo niba nateganyaga kugira usizi nageragaho ibihumbi icumi kugenda no kugaruka, ubu bikaba byabaye cumi na bingahe na bitandatu. Uko biri umuvuduko nagenderagaho ntabwo ariwo nzaguma kugenderaho. Kandi icyo binahamagara deja na moto itabonaga nkunganire nayo ihita bigira urwitwazo, tuti n'ubundi nabo bakazamura, ati n'ubundi nujya gutega bisi nayo n'ubundi urayayiha, natwe rero ni natwe turi nk'abantu so ukabona ko nyine birajyana n'ibiciro byagiye hejuru, ibyo kurya birahenda. Sinzi ikintu wenda baba bagendeyeho guhita bayikupa aka kanya. Njyewe nibyo mbonamo nk'imbogamizi nk'ikibazo nyamukuru n'ingaruka bizagira.
Urakoze cyane Bwana Ntakirutimana. Reka twakire na Marcel.
Yego, ndabumva neza.
Yego Marcel, aho uherereye, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ndi Kigali mu Rwanda, Kibagabaga. Mfite igitekerezo nshaka kuvuga ku bijyanye n'izamuka y'amatike y'ingendo hano imbere mu gihugu, ingendo zunze intara n'umujyi wa Kigali, cyangwa se imbere mu mujyi wa Kigali gusa. Mu minsi yashize muri Covid nibwo hashyizweho iyi nkunganire, abantu benshi ibiciro ku isoko icyo gihe byari hejuru, mukajya muduha umwanya wo kuvuga, bavuga ngo izo nkunganire zirihe kandi umuntu abigize utya. Ariko uyu munsi inkunganire yavuyeho, ndizera noneho wabonye icyo ya nkunganire yari imaze. Ariko ahangaha icyo nshaka kuvuga noneho ku bijyanye n'ingaruka mbi iragira ku izamuka, mu by'ukuri leta yashyiragamo 35% ku rugendo umugenzi agenda, baba babikuyeho buhoro buhoro bakabanza gukuraho 15%, hagasigaramo nkunganire 20% mu kindi byiciro, bakazakuraho 10% kugeza igihe yajana ku ijana umugenzi ashobora kuyitegeramo, kubera impamvu ebyiri z'ingenzi nshaka kugarukaho. Uyu munsi dufite abantu benshi imbere mu gihugu bafite akazi katazwi bakora, ariko bakibeshaho. Ni wa wundi uzabona ikiyenda akagikora, ni wa wundi uzaba ari umukozi wo mu rugo kuko zimukunda, akaba yagiye gukora mu bindi, ariko akibeshaho kandi akabasha gusura umuryango ntagwize ingererezi mu mujyi, kandi n'umuryango we akabasha kuwutungisha twa duke twabonetse kandi yawugezeho, ntihabeho amakimbirane akomoka mu ngo, akomoka ku kuba umugabo n'umugore batabana. Ariko uyu munsi niba nagiraga mu majyaruguru imisanze 5 nagendaga nkanagarukamo nasaguraho n'agacupa k'amazi, uyu munsi nkaba ndi guteganya hasi 6-7 ntabwo bizashoboka, ahubwo nzige mamara amezi 3-5 nkataha. Ya meza ane rero maze nasaha bizagira ingaruka ku muryango. Kandi uyu munsi politiki y'u Rwanda mu bijyanye n'umuryango bashaka kubaka umuryango utekanye. Umuryango uzatekana ute? Umugore n'umugabo bavugana kuri telefone gusa batabona mu kwezi ku gace k'5 kubera guhangira amafaranga. Icya kabiri, mu minsi ishize barwanyije abazunguzazi, nibakenyereze ikomere twese turaba abazunguzazi. Kuko umuntu yakoraga ka kazi ke mu rugo niba mwirukana, kuko akazi ke wenda katanditse yajya mu buyobozi bw'inzego z'ibanze, mu buyobozi bw'inzego z'ibanze zikamwirengagiza ntizumve, akabaroke azavuga ati ibi bitanu mfite ariko kuko n'ubundi ntibyanze zicyangugu, ahubwo reka ndangure n'iminota nyizindi mu mujyi wa Kigali. Yaba ibi bizo rero ngororamuco n'ibyo kwa Kabuga, iby'igisagata niba byagushe bino batwara mu igerereza, kuko mbona ko umubare w'abazunguzayi noneho bavuze mbere ubu nibwo bagiye kuwubona. Icya gatatu rero ugaruke nk'ingaruka zizatezwa no kuzamuka kw'ibiciro kw'ingendo, uyu munsi hagiye kubaho gusenyuka kw'ingo kwinshi, kuko umugabo wari ufite umugore cyangwa urusizi za Kamene agiye kwicara amara amezi 5-6 kwikiranira n'umubiri n'ibimunanira kwifata arondora undi Kigali, nawe yatinye kujya iwabo Cyangugu, yatinye kujya iwabo Nyagatare,
ari urusizi arabivuka kitumubaho ari ukigari ati naje kitumubaho kiri kuri kandi bose bahuje kabyaye baje cyuko nta uri kugira mu muryango ubyo byose n'ibirangira azakurikira iki babana bavuka badafite ubushobozi bwo kwitabwaho kuko bavuze muri ya miryango kubyimpanuka nabo baziyongera nibwo tuzabona abana benshi ku muhanda ubwo igihe azabonera bitanu akajya iwabo azata wa wundi wa wundi asigarane bya bibazo niho bazunguza bazaturuka iriya mabanda atera abantu ni ntaho azaturuka baba bagiye bagabanya nkunganire mu byiciro kugira ngo abaturage babanze babimenyere ntabwo ushobora kumbwira umuntu wategeshaga bitanu ngahita ategesha ibihumbi icyenda arere turi dizini mwese munyamakuru uriya byiciro mbere byo kugira ngo ugurishe ihene ujye gusura umuryango wabukorera ngaho ku kwezi uretse abakozi ba leta niba abakorera ibigo bicunga umutekano bino gavana b'abasekirite turabizi harimo n'abahembwa makumyabiri hano Kimironko hari ikigo harimo umwana ahembwa makumyabiri ku kwezi barabashuka ngo barabagaburira ariko nimugoroba n'impungure babaha makumyabiri bwazayategamo ndetse ntibyarangiye ikibazo gikomeye ariko nibura abaturage babonye icyo ya nkunganire bavugaga mu minsi yashize ngo ibiciro birazamutse babonye ivuye uko bimeze ubundi leta igira iti yambe rwose wenda igabanyeho 15 ku ijana bazabigabanye mu gihe cy'imyaka ibiri cyangwa umwaka ariko abaturage babanze babyakire neza. Murakoze.
Urakoze cyane Marcel. Bwana Hakuzumuremyi wumvise ibitekerezo bya Ntakirutimana na Marcel urumva na agakabyo uko babibona harimo agakabyo n'amarangamutima cyangwa ingingo barimo bavuga uremeranya nabo
harimo urumva ni ibintu abantu bagomba guhora biteguye buri gihe si n'ibiciro gusa hirya no hino ku isi ibiciro bizakomeza bizamuke simfe n'iby'ingenzi iyo urebye yenda kuriya wabanje avuga ati ingendo zisubye kabiri nkunganire ko ari 30 none akaba ariho byisubye kabiri ntabwo yabibarira ku rugendo rumwe kuko byiyongera mu buryo buri global bakareba nonona n'igiciro cy'urugendo cyahana ukwenda ibibazo ariko hari ibintu natwe dukwiye guhindukaho reka mvuge gusa kuvanye n'icyo twavugaga ko leta ikwiye ishyira imbaraga mu gukurikirana agaciro k'imirimo y'amaboko y'abantu birirwa bakorera abandi niba koko ikivamo gishobora kubatunga cyangwa se kijyanye n'ibyiya baba bandi icyo cyo rwose icyo ndagishyigikiye ijana ku ijana hari abantu bakoresha abandi mu mirimo ariko amafaranga avuyemo yose bagasa naho bayijyanye bidafitiye umumaro kubera ko nta byirizwa rihari mushahara fatizo nk'uko twabivugaga ku mpamvu izo arizo zose nta n'uburyo bwo kurinda akazi icyo ni ikibazo gihari ndemerano ikindi cya kabiri leta y'umubyeyi yavuye abantu bakwiye kubimenya ntabwo nzi imyaka y'abatanze ibitekerezo ariko kubanza nabo tungana twarabaye wenda muri leta y'umubyeyi twabwo leta ni umubyeyi ubu leta ni umufatanyabikorwa n'abaturage bakaba abafatanyabikorwa reka mvuge gusa ikintu serivisi urayishyurira ntabwo mbona ko igiciro ari urugendo ikibazo ntabwo nkibona ku mafaranga w'inzu y'urugendo ugiyemo ahubwo ikibazo nkibona mu kikujyanye mu cyatumye ugenda aho niho hagomba tugomba gushyiramo imbaraga ahari ibibazo hagakemuka icya kabiri leta ikwiye gukora ku buryo niba ahantu hari imirimo myinshi hakabaho n'ibibapa n'ibituma abantu babona uburyo bwo gusura aho hose tuvuge nko muri Kigali hagombye kuba hari amacumbi hirya no hino hari hegereye iyo mirimo aho kubona amataje y'abantu ku giti cyabo twagombye kubona amataje y'amacumbi nayo akemura ibibazo twagombye kubona abantu bubaka ku giti cyabo bubaka yamaze abantu bishyiramwe bakubaka banashyiraho uburyo bwo kubaka amacumbi yoroheje heza birabaje kubona umuntu uva mu mujyi ataha Kimironko akava mu mujyi ataha Zazimbe uburyo ushobora gusanga amafaranga akorera mu mujyi n'ubundi ugasanga hafi kimwe cya kabiri cyose kigenda ku rugendo ibyo ni byo abantu bakwiye gushyiramo imbaraga ariko ntabwo nabona ko leta ishobora gufata igice kimwe cy'abantu gikoresha serivisi yo gutega ikajya ikishyurira byazagezaho n'abarimu bari kwigisha bakayisaba ko bagaburira saa sita byazagezaho nabubaka ikabasaba ko bagurira ibikoresho kandi nubundi ya mafaranga yasohoye nuko ufukuma ajya mu wundi uti yasohora yashyira mu ngendo uwo mugabo uri kibagabaga niko nubundi iyo yagaruje niko amuha umurimo niko akora ibindi bikorwa mbona rero ko hakwiye gushyirwa imbaraga ko ibyavuzwe mbere igituma umuntu agenda gihabwa agaciro nicyo kibazo gihari ikindi cya kabiri uburyo bwo kugenda rusange akaba ari bwo buhabwa agaciro nanone abagenda bakaba beza niba benshi turi kugenda tuzagaragara ariko ubundi ikijyanye n'ibiciro nakomeza kiyongere ku mpande izo arizo zose igisigaye ni ukurunga uburyo bwose ariko n'abantu bagahinduka navuga natwe tugahinduka guhinduka gutega cyangwa se kugira izindi depansi izo arizo zose utabazeho cyane bikagira kuko kuvuga ngo umuntu aziyambaza leta bigenda bicika leta igenda isusa abaturage mu kumbuza ishyira imbaraga muri serivisi bashobora kubona ishyira imbaraga mu kubarinda ishyira imbaraga mu kubaka ibindi byose bashobora gukenera ariko kuvuga ngo ibere ko nabyo baragenda biragenda igisira
uravuga uti iragenda iducutse ariko hano ni cha Jonathan yanditse avuga ati oya pe mutubwirire papa wacu abihindure birakabije cyane mugabo Benjamin Makenga we ati tugume hamwe nyine ngo ni mu rwego rwo kunoza imikorere harya turagowe pe bukuru anje ati ingaruka nziza nuko bizatuma abantu bagendera mu modoka nziza zijyanye n'imijyi yacu myiza n'imihanda igezweho kandi bizatuma amafaranga akoreshwaga azakora ibindi bikorwa bifitiye abaturage akamaro Ineza Vavati bigiye kudukomera na pe bamwe umushahara urashirira muri tike tubura ubukode bwaho tuba mu gihe kiri imbere ubanza natwe tugiye kujya twibera mu mabaraza y'abakire harimo nabo banyira amamodoka n'abafashe ibyo byemezo uwase Rugwiza Joy ati haryo bundi nkunganire yari isanzwe irimo Emmanuel Nziza ati igikuru nuko imodoka na esansi biboneka radijwi rya Amerika ivugira Washington DC twakire havuga imana Francis ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye n'igitekerezo cyangwa ikibazo
murakoze cyane kumva ikaze nk'uko mwivuze twavuga imana Francois ndi Kigali mu Rwanda mu murenge wa Bumbogo akagari ka Musazi ndagira ngo nshimire cyane leta y'u Rwanda leta yacu kuri iki cyemezo bafashe nubwo hari bamwe batabyumva uko mbyumva ariko yari yashyize nk'amafaranga menshi cyane ubu rero igihe kirageze ko ayo mafaranga bayagabanura bivuze icyo bivuze ko twari twafashijwe ku buryo bugaragara kandi iyo ureze umwana igihe kiragira wa mwana akigenza akagenda n'amaguru ibi rero biraza guca wa muco kumenya gukora ukizigamira kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi naho uzamenye ko ibintu bishobora guhinduka bigahinduka mu buryo bugiye butandukanye nk'izi ngendo yego hari benshi batabyumvise neza ariko nko mu bijyanye n'urujya n'uruza rw'abantu kwakunda abana bafataga ingendo ngo bagiye kujya ntabyo bagiye gukorayo bagata ishuri bigiye kugabanuka guta ishuri kubera ko umwana agiye kujya guma mu gace k'iwabo nta guta ishuri ngo agiye gukora imirimo mu rugo azajya areba kuri transport ku itike yagomba gutanga icyo gihe abe dekuraje acika intege aguma aho ngaho agume mu ishuri yo kurigamo ikindi nacyo ni umuco wo kumenyereza abanyarwanda kumenya kwizigamira no kujyana no kumenya ko impinduka zigomba kubaho nimba transport yiyongereye abanyarwanda bagomba kubimenya ko ibintu byose bigomba guhindagurika donc changement bigomba kubaho mu buzima bwa muntu ntabwo tuzahora dufata ibintu ko bigomba kuguma ku gice kimwe bidahindagurika
Havugimana urakoze cyane niba ucukije igitekerezo cyawe kirumvikanye rwose reka twakire Batiste ngizwe n'inshuti Batiste ngizwe n'inshuti kaza mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane amerere Nairobi ku bijyanye no kongera ibiciro mbona nta kibazo kirimo ikibazo ni ku ruhande rw'abaturage ese bafite ubushobozi bwo kuba bose bakwishyura ayo mafaranga kuko na mbere yaho hari ubwo usangaga umuntu atunze ku muhanda amafaranga ariko none nguye kugiye kabiri asanga ni ikibazo ko ubuzima bugiye gukomera nka Nairobi.
Nairobi aho ngaho hari nkunganire leta ishyira mu ngendo rusange
angana Nairobi ho nta bikiro tugira bifatika nk'ubu ushaka kujya ahantu mu gitondo n'ijana kumugoroba ukagendera 200 saa tu ukagendera 5 biterwa na movement y'abantu bahatu bari kugenda ayo masaha.
Mu yandi magambo mu Rwanda haracyari muri paradizo.
Mu Rwanda bari muri paradizo n'abantu bakamenyera ahubwo bagakora nk'uko bivugwa bagakora ahubwo leta igashaka uburyo yongera umushahara fatizo w'abakozi kugira ngo babashe kwishyura iyo misoro no kubasha kwitegera nta kibazo. Ikibazo ni ukuzamura imisoro aho umuntu akura amafaranga ntahahari nicyo kibazo.
Urakoze Baptiste ngirwe n'inshuti umunsi mwiza aho ngaho inarebe muri Kenya.
Umunsi mwiza namwe.
Bwana Hakuzumuremyi wumvise ibibera hariya hakurya mu gihugu cy'abaturanyi cyo muri Kenya. Ibyo bintu urabona bishobora izi mpinduka turimo tubona igihe gishobora kuzagera niba bitubahirijwe neza niba bidashyizwe mu gaciro neza tukazisanga aho mu gitondo ugendera 100 nimugoroba wagaruka ukagendera 1000.
Ariko urumva ari igitekerezo avuzemo nemera. Ubundi ibiciro mu gushyiraho ibiciro leta yagombye gushyiraho range ntabwo yagombye gushyiraho igiciro kiri fisi kuko ntabwo sosiyete zose zagombye kuba zinganya icyo bita amafaranga zitanga mu bikorwa rusange mu kugira ngo sosiyete kugira ngo kampani zabo zibe cost ya exploitation mu bikorwa byazo za buri munsi. Harimo izidafite imyenda, harimo izikorera mu mazu yazo, harimo izifite amamodoka zimaranye hafi imyaka 20 zimaze mu kazi zishobora kwishyira hasi zigakora inyigo purayisingi yazo zigatanga uburyo bwo gushyiraho ibiciro bizashyirwamo muri minsi y'isitiresi yamaze kwemera. Rero kiriya gitekerezo cyo kuvuga ibiciro bihindagurika njyewe nshobora kucyemera ahubwo leta yenda kugira ngo yenda biteze akajagari cyane n'abaza kwishyura ibiciro by'ibiciro igiciro kikaba muri benshi ntabwo bavuga ngo kugira isinzi hariyo sosiyete ishobora kujya muri eshatu zishobora kugera muri eshatu zijya rusizi ngo zose ngo zidashyiraho igiciro kimwe kandi amafaranga zitanga mu bikorwa byazo za buri munsi zitangana n'izo muri sita leta yari isiye gushyiraho renji y'ibiciro kurusha uko yagira igiciro izwagisha mu bikorwa mu buryo buboneye. Ariko nanone ibamya ko haza amakajagari kuko rwanda ibintu yabigenda bihindagurika kandi ibyatsi bashyira n'ibitekerezo nabyo ibitekerezo by'abaturage usanga rimwe na rimwe bisonga cyangwa se n'ibitekerezo bigatanga binisiga byatekerezo ntabwo mbona rero ko akazi rero gashobora izamuka ry'igiciro ubundi uko byabaye byasobanuwe nabi ntabwo igiciro kizazamuka ahubwo hazahinduka uwakishyura ibiciro by'igiciro kishyurwaga na leta ikibazo kishyurira igiciro ni cya kigo n'ubundi bintu byarazamuka ahubwo uwishyuraga afite izindi siyorifasi n'ibindi bikorwa agiye kujyamo nk'abantu yari yarasekeshije arabatwika ariko nawe nubwo abatwika yagombye kureba imbogamizi inyigo z'ibibazo birimo zikaba ziri kontini kandi hakaba uburyo bwo ari ukubira tugenda gukemura ibibazo kandi tuzariza abantu bigoye abantu bibagoye ku buryo bugize niba nk'ibyo by'akazi byo guse kuba umuntu agakora akazi akizeye kandi noneho na konti igira agatanze ho bikagaruka ibyo bintu bigakorwa vuba ntibifata imyaka n'imyaka kuko abantu bazaba bahura n'ingaruka zabo kuba umuntu yahabwa akazi adakangishwa kwirukanwa cyangwa kwamburwa uwo munsi cyangwa mu buryo buhoraho. Harimo rero iby'abantu bari kuvuga mu gihe no kumva birasa n'ibigize ariko na leta nayo ikabigomba gushyira n'imbaraga mu buryo bwo kujya yihutisha kwakira ibitekerezo bimwe bigakemuka vuba ibindi bikakorwa haciye ku ngigo kurushashingirwa kuri politiki gusobanura ibintu neza ya mu buryo buri tekiniki bidashoboka.
Urakoze cyane bwana Hakuzumuremye. Turagenda tugana ku musozo, dusigaranye iminota hafi icyenda gusa, ariko reka nanone twakire Michel Richard ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Urakoze cyane.
Aho uherereye, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ikibazo cyane nabazaga
Michel, tu uramubuze ku murongo wa telefone, ariko hano hari abantu banditse batandukanye ibitekerezo byabo bitandukanye, harimo Nshimiyimana Andre avuga ati birasaba ko umuntu azajya akora ingendo zikenewe cyane izidakenewe cyane tukazireka, bimwe bisa nko kwitemberera no gusura abantu biraza kugabanuka, kandi n'ama kompanyi atwara abagenzi ndabona aza kubura abakiriya kuko abanyarwanda benshi barakenye. Regis Nikiza ati inyuma yo gupfunga imipaka nuko byakomejwe bagenzi. Nteziryayo Antoine ati jewe numva leta yakomeza kunganira abagenzi kuko ni inshingano zayo kandi abanyarwanda twese turakenye. Tandagura Mugwira ati ingaruka nuko ibiciro ku masoko cyane cyane ibiribwa nabyo bihita bizamura ibiciro, ikindi nuko abenshi bazagabanya ingendo. Alex Mfitimana ati ntaco novuga kuko ndo murundi yiyemera. Manuel ati bo kutubeshya ngo bavanye inyunganizi ahubwo bavuye ngo bongeyeho. Rafael Isel Nyabugogo ati haha karahageze. Maniraho Morisa ati ibi biratuma nibiribwa ku masoko ibiciro bitumbagira. Bwana Kuzumuremye, abantu bakomeje kugaruka kuri iki kintu cyuko uretse ibiciro by'ingendo n'ibindi byose ku masoko bigiye kuzamuka, urabona hari aho bihuriye?
Aho bihuriye hani kuko ibyo nakubwiraga igiciro cyari cyakindi nuko ahinduka tugiye kukintu, kugira ngo rero ibiciro bihinduke nuko waba hazi ikindi giciro cyifura ku bantu cyangwa cyifura ubukungu bw'igihugu bwa rusange. Igihinduka nabi umuntu azajya yishyura azajya amuva mu mufuka azajya yishyura, ariko buriya Jofe nta nyigo ndakora, ariko mu bantu basanzwe bamenyereye ibya transport twagiye tuganira nuko mu bahabwaga nkunganire ya transfer hafi 80% n'abatayikeneye ni abantu bafite akazi n'ubundi gashobora kubategera nta kibazo. Ubwo rero ikiriho nibyo navuga ngo akoresha ikibazo cya kibisubizo bihoraho bya buri munsi by'abazagenda bahura n'icyo kibazo zambugabiri zose zagiye kereka, ariko ntabwo mpamya ko ntabwo igiciro cya transfer ari ikintu kikiyeho ako kanya, ntabwo ari ikindi giciro cyongere yongereyeho, ntabwo mbona ko ari igiciro, ntabwo ari ikiguzi kindi kiyongereho cyari gisanzwe ari uko giteye, ntabwo rero mbona ko gishobora kugira impamvu y'impinduka ku giciro gisa.
Bwana Hakuzumuremye, tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, ndabona hasigaye iminota itanu gusa. Mu by'ukuri ibitekerezo ubusesenguzi wabutanze ariko hari ibintu, hari ingingo z'ingenzi ebyiri wari wavuze mbere mu gusoza kino kiganiro, ndagira ngo use nk'uwongera noneho kuzinyuramo mu magambo magufi wowe uburyo ubona bino bintu byari bikwiriye gukorwamo ku buryo budahutaza umuturage kandi bugatuma leta ishobora kugera ku byo yifuza gukora, n'iby'ingenzi ubona wigeze kubivugaho, uvuga ku mihanda, uvuga ku gushishikariza abantu kwitabira kugenda mu modoka rusange, ngira ngo wenda aho ngaho wacishamo kanatubwira uburyo ubona byakorwa cyangwa se niba ubona hari icyo byatanga mu gusoza ijambo ni ryawe bwana Hakuzumuremye.
Alo,
ugerageze kwegera telefoni, turagenda tukubura buhoro buhoro.
kwe na wale none yeah. Na uri ndi kibazo ahantu kiri ibyo navuga gakare bitiye gushyiraho imihanda ku byongera amabisi ibisi bitwara abantu bikwiye guhabwa imihanda yazo yihariye ko zigenda zigana n'izindi modoka zitwara abantu cyane ni ukuvuga retiye gushaka uburyo izi bisi ziba prioriteri mu mihanda mu masaha ya n'ayo abantu basiga cyane icyo kikavaho icyo kizatuma habaho iki kubera ko zimerezo zizaba zihuta n'abantu batwaye izo ku giti cyabo bazakunda gutega mu buryo bwa rusange icyo gihe rumwe ariba batega mu buryo bw'amabisi uzagenda wiyongera abagendaga mu zabo bagabano ibyo bizongera umubare w'abatega bari abatwara abantu nabo biborohereze kugira umubare munini w'abantu batwara babashe kunguka muri mu buryo bwa rusange n'igiciro kigiye gishobora kugabanuka ariko mu gihe cyose kibazo cyongera bisi kandi nta mihanda yo kunyuramo n'iza mbere zari zicyo ikibazo cyazamu akibazo kizakemura ikindi ni uko hakwiye kurebwa uburyo imirimo abantu bakora ibyara umusaruro koko cyangwa se imirimo y'amaboko y'abantu igahabwa agaciro hari ukongera hari ugushyiraho wa mushahara fatizo hitawe n'izindi ngaruka zose zishobora kujya bakareba inzira byakorwamo ariko none akazi k'abantu kakarindwa birukanwe mu buryo bugiye hari n'abantu natwe imyumvire yacu igahinda kuko ibiciro si ibya none abona agatuza ari uko azi neza kugenda agiyemo ushobora kubyara umusaruro.
Joseph Hakuzumuremyi ni umwanditsi mukuru akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru umuryango gikorera mu Rwanda. Reka tugushimire cyane kuri ubwo busesenguzi usangiye n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Joseph.
Nshimire namwe inshuti muteze amatwi radio ijwi rya Amerika by'umwihariko ikiganiro muri sangabo tudashoboye kwakira ku mirongo ya telefoni tubiseguriho tubabwira ko ubutaha tuzagerageza uko dushoboye tukabakira. Nshimire Patrick, engineer Patrick ubuhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wamfashije kubagezaho telefone zanyu kubahamagara no kubageza muri studio z'ijwi rya Amerika. Naho je mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese. From Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. I mean it, when I analyze the stench, to me it makes a lot of sense. How the dreadlock rasta, oh, Buffalo soldier. And he was taken from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. Said he was a buffalo soldier, dreadlocks a rasta, buffalo soldier, in the heart of America.
Yeah.